check.
Boy, ba 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 bad girl, nanny bad girl here. Ba 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 bad girl, Go shoulda me vibe, got me zana we. Apa kushare high find, don't a man a say. Me kujana wapo akata nanny strictly parties. Na manisha bad girls only.
Nanny bad girl, bani kilo nanny mada. Ziki jigozi nanny tupisha rada. Ra, neza kutem nanny kunacha. Naturally when anybody una fast mada. Ati bad girl, bani kilo nanny mada. Ziki jigozi nanny tupisha rada. Ra, neza kutem nanny kunacha. Naturally when anybody una fast mada. Ati bad girl, zirushe wacha ziende round. Fanya venye doba ina command command. Body so fine anatoka Nairobi. Anasema kuzungusha kwa keli hobby. Get down for me, shake that body. Nona ni bamba leo naenda home na msani. Shake shake break it girl dance to the beat. Na vilo mebarikiwa na kibambigidi. You can mash up my lingo. Neza iba roho yako ni tedingo. Fine curves mgongo iko na dimples. Biti na shuka zungusha bolingo. Nani bad girl, bani kilo nani mada. Ziki jigozi nani tupisha rada. Ra, neza kutem nani kunacha. Naturally when anybody una fast mada. Nani bad girl, bani kilo nani mada. Ziki jigozi nani tupisha rada. Ra, neza kutem nani kunacha. Naturally when anybody una fast mada.
Fuli na kushot shots na mana bad man, I need me a body. Ni mchague nani jamani. Chaleo na jegi ndo vitu mkwa gani metamani. Shower confirm, check. Bad yako verified. Bitu amebeba zimefanya kuwe qualified. Akika ukota jo na mcollect. Akinifanya wrong walai na mcorrect. Five kwa jino, ametopo wa kitovu. Akona dad kwa kiuno. Look now pia badishi. Akinipikia na dishi mpishi.
Nani bad girl, bani kilo nani mada. Ziki jigozi nani tupisha rada. Ra, neza kutem nani kunacha. Naturally when anybody una fast mada. Ati bad girl, bani kilo nani mada. Ziki jigozi nani tupisha rada. Ra, neza kutem nani kunacha. Naturally when anybody una fast mada.